Radyo İzgül de Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Burundi mu Rwanda ho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu abo mu karere ka Kisoro muri Uganda muradusanga kuri FM 88 n'ibice 9 ya Radio Ijwi riyobora abadushakira kuri internet namwe mujye kuri w'eshatu radio yacu viawe.com Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ingende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Kuva virusi ya corona yatangira gukwirakwira hirya no hino ku isi mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka, ibihugu bitandukanye birimo n'u Rwanda byagiye bifata ingamba zinyuranye zo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19. Muri izo ngamba hariho gufunga ahantu hahurirwa n'abantu benshi. Amashuri ni hamwe muri ho. Hagendewe ku mibare y'ikigo cy'ibarurisha mibare mu Rwanda iyo mu mwaka 2018 bivuze ko abanyeshuri barenga miliyoni 3,600,000 bari batakibasha kwiga. Uwo mubare ukubiyemo abanyeshuri bose uhereye ku ncuke zitaratangira amashuri abanza, abo mu mashuri abanza, ayisumbuye, agamije amajyambere y'imyuga n'ubumenyingiro na za kaminuza ndetse n'andi atandukanye. Agendewe kandi kuri iyo mibare bivuze ko abarimu barenga 94,000 bari batakibasha kujya ku ishuri gutanga amasomo. Kuva mu kwezi kwa gatatu kugeza ubu icyorezo cya COVID-19 ntikirakura mu rugi, ni nako ingamba zo kukirwanya hirya no hino ku isi zikomeje, nubwo hamwe na hamwe bagenda badohora ubuzima bugakomeza mu kwitwararika ingamba zo kukirinda. Ese bikomeje gutya, ibyerekeye uburezi mu Rwanda byagenda bite? Abanyeshuri basubira mu mashuri nk'uko biteganywa hirya no hino mu bihugu binyuranye? Basubiye yose, ibyakorwa bite cya cyorezo cy'igihari? Intera iri hagati y'abakomeje kwiga bakoresheje ikoranabuhanga n'abadafite ubwo bushobozi cyangwa ubwo bumenyi izahuzwa ite n'uburenganzira basangiye bwo kwiga? Abarimu se bahagaritse kwigisha bo bizagenda bite? Ibibazo n'ibindi nibyo byatumye kuri iki gicamunsi muri Isange batumirira umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda, Ndayambaje Irene, ngo aduhe ibisubizo byabyo. Mu kanya turamwakira, ariko reka mbanze nakire Kaliste Kabera, umuyobozi mukuru wa kaminuza yigisha iby'amahoteli, ubukerarugendo, ikoranabuhanga n'ubucuruzi, abanza aduhe ishusho rusange y'uko byagenze ku bigo nk'icyo ayoboye ubwo COVID-19 yageraga mu Rwanda.
Icya mbere cyo nuko guhera mu kwa gatatu amashuri yose yafunze, tariki 18 y'ukwa gatatu mu mashuri yose yasabwe gufunga, ku buryo kuri 15 y'ukwa gatatu nta munyeshuri warangaga hano. Bivuga ngo ibikorwa byose bya kaminuza, ari abakozi, ari n'abanyeshuri, ntabari bakigera ku ishuri. Ariko tukimara gufunga, nuko guhera ku itariki ya 29 z'ukwa gatatu hatangiye ibikorwa byo korohereza abanyeshuri kwiga binyuze kuya kure, iyo twita online teaching and learning. Nabyo abanyeshuri bamwe bakaba hagati ya 2024 aribo bashoboraga kwatendinga ayo masomo kubera icyo gihe. Gusa byaje guhuka nyuma y'uko itariki ya 30 kabineti cyangwa inama y'abaminisitiri ifashe icyemezo y'uko amashuri azafungwa kugeza mu kwa 9. Icyo gihe rero urumva yabaye imbogamizi mashuri icyo gihe twari tugikomeza gukora urebye n'abakozi bagikora bose bagihembwa ariko guhera icyo gihe za kaminuza zatangiye kureba uburyo ki zakomeza kubaho zorohereza abanyeshuri kwiga online ndetse no kureba uko bitwara mu bijyanye n'imibereho myiza y'abakozi kuva muri icyo gihe cyo kwa gatanu kugeza mu kwa cyenda ahenshi rero ndetse no muri YouTube usanga haragiye hafatwa ibyemezo bitandukanye birimo kureba uko abakozi bakomeza kuba hamwe ariko batakibona ya mishahara nk'uko yakagombye ibyo rero muri YouTube nibyo byakomeje abarimu bari online bakomeza kureba icyo babona hanyuma bose hanyuma mu bakozi administrative agira bamwe basuspandirwa contract abandi bari essential aba aribo bakomeza gukora kugeza umwaka rero urebye amakaminuza yose agira ubushobozi biturutse ku bikorwa bituruka ku banyeshuri cyane cyane n'abanyeshuri bari kuri campus ndetse akagirwa n'ibindi bikorwa by'ubushakashatsi kuko za business zose zasaga n'izahagaze igihe cya lockdown ndetse ubuzima urebye ntabwo bwari bworoshye mbere y'uko ibikorwa bitangira kugenda byoroshye aho rero gufunga amezi arindwi za kaminuza ntabwo ari ikintu cyoroshye impakite zabaye nyinshi ingaruka zabaye nyinshi ziri negative kubera ubushobozi bwinjiraga muri kaminuza kubwo bukinjira ubushobozi bw'abanyeshuri bigaga muri kaminuza iz'ababyeyi babo bahagarikiwe akazi cyangwa se bamwe bataye imirimo cyangwa se babaye lockdown aho bari bari ku buryo bya bikorwa byinjizaga amafaranga atuma abanyeshuri bariha bitagishoboka hari ndetse n'abanyeshuri bakoraga cyane cyane nk'abiga nimugoroba abo nabo imirimo yabo yarahagaze ibyo byose rero byagize ingaruka nyinshi kuri za kaminuza ku buryo ibikorwa byasigaye bikorwa ibikorwa byo gutanga serivisi zigenerwa z'ibanze kuva aho bafunguriye bimwe mu bikorwa ko byakomeza gukora ni muri urwo rwego rero ingamba zafashwe ari izo kureba uburyo ki hakomeza kwigisha online ndetse no kwitegura ko amashuri yazafungura mu kwa cyenda ndetse no guhugura abarimu no kureba bimwe na bimwe mu bijyanye no gusubiramo za kurikulumu kugira ngo zijyanishwe n'igihe n'isoko ry'umurimo n'ibindi byo muri make biri gukorwa n'abakozi bamwe
uvuze ku kwiga hakoreshejwe ikoranabuhanga rya interinete si bisa mu Rwanda ariko si benshi babimenyereye cyangwa banabifitiye ubushobozi ireme ry'ibitangwa cyangwa ubushobozi bw'ababyakira bihagaze bite
ku bijyanye no kwigisha nyira kuri byo nta kibazo cyabaho ku ireme ry'uburezi haramutse hujujwe ibyangombwa bisabwa ni ukuvuga umunyeshuri wiga afite ibikoresho by'ikoranabuhanga tuvuge laptop smartphone cyangwa se tablet icyo gihe nta kibazo gihari ndetse na kaminuza ubwayo ifite system ikomeye abanyeshuri bakoreraho ibyo twita e-learning platform mvuze no kuri UTB nta kibazo dufite kijyanye na e-learning platform kuko twari tumaze igihe tuyikoresha kuva mu kwa cyenda muri 2016 ariko itarakoreshwa ku buryo bugari bwagutse nyuma rero aho tubitangiriye twebwe byarakorewe kuko ari abarimu bari bamaze igihe biteguye ari abanyeshuri basanzwe bayikoresha ndetse n'abashya binjiye muri kaminuza abanyeshuri bose binjira muri kaminuza ya UTB bose bagira satisfaction yo gukoresha ICBL ibyo rero birabafasha kunavigatinga cyangwa gukoresha ku buryo bworoshye system za intaneti ikibazo kimwe twahuye nacyo ni ikibazo kijyanye cyane cyane nuko hatari polisi mu by'ukuri yemerera za kaminuza gukoresha online icya kabiri ni uko abanyeshuri bose ntabwo bashobora kwakisinga ibyo bikoresho bikoreshwa muri e-learning online e-learning ibyo nabyo rero byabaye imbogamizi ku buryo ibyemezo byafashwe nuko abafite ibyo bikoresho bakomeza kwiga kandi nta kibazo gihari ku ireme ariko abatabifite ko igihe bazagarukira nabo bazigishwa face to face ni ukuvuga hari uburyo bubiri bwo kubikoresha uburyo bwa face to face blended learning n'uburyo bwo gukora ukoresheje iyakuri. Ubwo buryo bwombi burashoboka kandi rimwe mu gihe bikoreshejwe neza, abanyeshuri bakurikira neza, bifite ireme nk'andi masomo yandi asanzwe. Ikibazo cyaba icyo kubura infrastructure cyangwa ibikoresho inyuma.
Wari uvuze mu kanya uti turitegura ko amashuri yafungura, muritegura mute?
Isanzwe ni uko imyiteguro isaba ishoramari, isaba imari kugira ngo ubashe, tuvuge niba ufite sale yakiraga abantu ijana na 50, ubungubu irasabwa ko hajyamo abantu 50. Ni ukuvuga ngo birasaba investment mu barimu, investment mu bikoresho, investment aho bigira, ibikoresho byo guhangana na COVID, gushyira mu bikorwa amabwiriza ajyanye na COVID. Hari iziga sensor hand sanitizer zigomba kugurwa gushyirwa kuri buri shuri ku byinshi. Hari iziga robine abantu bakarabiraho, kugura imiti yabugenewe. Ibyo byose kwakira abantu benshi bizasaba investment itari ntoya, bizasaba amafaranga atari menshi. Iyo niyo mbogamizi ya mbere ihari, ariko bizasaba nanone n'abakozi bo gusapotinga ibyo bikorwa byose. Nizo mbogamizi urebye zirimo, ariko zishoboka. Turimo kwitegura kuko Perezida aduha amabwiriza y'uko tugomba kwerekana uburyo twiteguye mbere y'itariki ya 15/8. Ibyo rero nibyo turimo kandi abantu bose babirimo, kuko bamaze kumva ikibazo cy'iki cyorezo kandi bagomba kubyitwaraho neza kugira ngo turengere ubuzima bw'abatugana.
Mu kanya gato turaza kwakira umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda. Ushingiye kuri ibyo byose tumaze kuganira, urumva ari iki wamubwira?
Mu by'ukuri cyorezo twese cyaje kidutunguye, kandi cyazanye ingaruka zikarye ku burezi, ariko nanone cyazanye nanone no gutekereza kurushaho. Icyo twasaba rero ni uko ibijyanye no kwigisha iyakure byashyirwamo imbaraga, hakajya amabwiriza afatika ku buryo muri ubwo buryo bwo kubahiriza social distancing hakemerwa uburyo bwo kwigisha iyakure, ibyo twita blended learning, aho umunyeshuri yakwiga amasomo ashoboka yose online, ayandi akaba yashobora kuyiga ku bijyanye na face to face. Icyo rero ni ikintu gikwiye gushyirwamo imbaraga, kuko nta wundi niba n'ejo cyangwa ejo bundi icyorezo kizaba cyararanye. Ikindi rero ni ukorohereza amakaminuza gushyiraho ibyangombwa bakitegura hakiri kare, amabwiriza agatangwa ku buryo mu kwa cyenda kugeze amakaminuza yigwaho n'abantu bakuru yo akaba yakoroherezwa gufungurwa, kuko ari abantu bakuru nabo bazi ibikwiye gukorwa kugira ngo hubahirizwe amabwiriza agenga kwirinda COVID no kuyirinda abandi, ndetse tukayigisha, tukabona umwanya wo kuyigisha nabo ku buryo bazigiramo uruhare nk'abantu bakuru, tukayubahiriza ntihari haba kuduhuka ibijyanye n'amabwiriza yo kubahiriza kwirinda COVID no kuyirwanya.
Kariste Kabera, umuyobozi mukuru wa kaminuza yigisha iby'amahoteli, ubukerarugendo, ikoranabuhanga n'ubucuruzi. Mu kanya turagaruka twakira umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda, REB.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajo, ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mu ikambi, kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva iza inzwi gushika iza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Reka noneho twakire Bwana Ndayambaje Rene, umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda, REB. Ikaza mu kiganiro muri Isanga hano ku ijwi rya Amerika, uratangira uduhe ishusho rusange y'ingaruka ikiza cya COVID-19 cyagize ku burezi mu Rwanda.
Yakaze cyane. Itumutandere twavuga no kumva kuri icyorezo cya coronavirus kitagize ingaruka ku burezi gusa, iyo nta n'ubwo cyagize ingaruka ku Rwanda gusa, ngira ngo ni icyorezo nk'uko kizwi cyagize ingaruka ku buzima bw'abatuye isi muri rusange. Ariko by'umwihariko kugeza ku burezi mu Rwanda, ukwezi kwa gatatu abanyarwanda batangiye ko icyorezo cyageze mu Rwanda, y'ubuzima ikabwira abanyarwanda ingamba zigeze gufata. Ariko y'uburezi nayo zimwe mu ngamba yafashe ya mbere, kuko abana biga bataha aguma ku mahundu, hanyuma abigaga bo mu bigo by'amashuri bacumbikirwa ikintu cyane nka boarding school cyangwa za interna. Minisiteri y'uburezi yafashe iya mbere kugira ngo ibacyure ku kigo cyayo ikayavana mu bigo by'amashuri ikabageza mu rugo. Bumvikana ko ingaruka ya mbere nuko minisiteri urugendo rw'amashuri rutashoboye gukomeza mu bigo byari biteganyijwe buri mwaka w'amashuri 2020. Ariko nubwo tuvuga ko rutakomeje mu buryo bwari buteganyijwemo, ntabwo abanyeshuri bakomeje kubaherekeza. Ibintu biri mu nce tutavuga ko abanyeshuri aho bari bari muri kwe bagize icyo gukora cyangwa se ko nta kintu biyumvije. Akaba ari wari n'abaye mu mwanya ufite gushyira imbaraga mu buryo twari dusanzwe twifashisha bw'ikoranabuhanga. Ubuyobozi bw'ikigo gishinzwe gutegura uburezi mu Rwanda REB burashyize imbaraga cyane kuri iriya mitandukanyo yacu. Yari isanzwe mu by'ukuri idakoreshwa n'abantu barenga ibihumbi bitanu, ariko imaze kugira abantu bayikoresha bagera hafi ku bihumbi bitandatu na bitanu. Ariko twanize n'amasomo akomeye mu by'ukuri tutari twarigeze tugira mu bihe byatambutse. Aho dukoresheje ikoranabuhanga nuko byatwereka yuko ntabwo ari buri mwana wari ufite mudasobwa iwawe, ntabwo ari buri mwana wari ufite smartphone. Nubwo twashoboye kubona ubufasha bw'ibigo bya telecommunication company, ibyo gukoresha ibyo bya e-learning biri ubuntu kuva icyo gihe kugeza na n'uyu munsi. Ariko twibutse nk'uko dukomeje kuvuga ngo nubwo reka atari umwana ufite smartphone iwawe, atari umwana ufite laptop iwawe, turagenda gute? Niyo mwabonye ko tariki ya kane z'ukwa kane bibiri na makumyabiri twatangiranye n'amasomo kuri radiyo y'u Rwanda, radiyo yumva hafi n'abanyarwanda bose hirya no hino. Ariko nayo twaje kugenda twambura imiryango, dukoresha za radiyo z'abaturage, dukoresha amaradiyo yigenga nayo tunashimira ubufatanye. Yewe twanarenze radiyo cyane ko hari amasomo bindi atashobora kwigishwa mu buryo bworoshye ukoresheje radiyo. Turabizi bigisha nk'isomo ry'ubugenge, isomo ry'ubutabire, isomo ry'imibare. Nta masomo by'ukuri bisaba yuko umuntu yari kwiga anyereka ibyo ari kwiga, cyangwa se mwarimu watanze urugero anyerekana umutwe w'imyitozo yakoze. Ibari byo gukora muri laboratwari yerekana uburyo apangavanze ibintu runaka bigatanga igisubizo runaka, ariko twita solution mu rurimi rw'Icyongereza. Niyo mpamvu twatangiranye no gukoresha na televiziyo, kandi nako tugakoresha na televiziyo yari indimi. Ntabwo twari rero muri iki gihe twize ibintu byinshi, byumvikana yuko ari amasomo y'uburezi ko mu by'ukuri hejuru yo kwigisha harimo ahagaze imbere y'abana, tugomba gushimangira n'ubundi buryo bwose bushoboka bwo gutambutsa ubumenyi ndetse no kugeza abanyeshuri.
Umaze kuvuga ku ngamba mwafashe ikiza cya COVID-19 kikigera mu Rwanda, utara bakomeje kwiga bakoresheje ikoranabuhanga rya internet, ariko hari n'abatarashoboye twiyambaza radio na televiziyo. Birumvikana ko hari n'abadafite na kimwe muri ibyo batuye mu byaro bya kure. Abo banyeshuri bafite uburenganzira bumwe ku burezi bazahurira he?
Kuri mwaka wa 2020 navuga yuko twibanze ku gufasha abanyeshuri gusubiramo amasomo igihembwe cya mbere. Kuri tariki ya 15 mu kwa gatatu navuga ko abanyeshuri bari bageze kuri igihembwe cya mbere, bari bageze igihe cyo gutanga icyo twita isubiramo ry'amasomo cyangwa se revision, kugira ngo bari bageze igihe cyo kurangiza igihembwe cya mbere. Amasomo rero burya twatangiriyeho mu ntangiriro z'ukwa kane, kuri tariki ya 4 mu kwa kane, yewe n'ukwezi kose kwa kane, yibandaga ku kuvuga ngo reka dufashe abanyeshuri gusubiramo ibyiza, cyane yuko twaravugaga tuti uruganda rwa coronavirus ni uruganda ishuri cyangwa se uruganda tugiye gutsindira mu gitondo, uburyo mu by'ukuri urugendo rw'amashuri ruzasubukurwa vuba. Ariyo mpamvu twibandaga kuvuga ngo reka abanyeshuri tubafashe n'ababa bataragize amahirwe yo kugira ibyo bumva neza mu gihembwe cya mbere aribyo twibanda. Ariko uko igihe cyagiye kigenda ndetse bikanagaragara ko icyorezo kigihari haba mu Rwanda ndetse n'ahandi ku isi, twafashe izindi ngamba zo kuvuga ngo ni byiza ko dutera indi ntambwe, cyane yuko uburyo bwo kwigisha nk'uko mbikubwiye ari uburyo tuzanakomeza, yewe na nyuma y'uko urugendo rusanzwe mu mashuri rusubukurwa. Turabona tuti rero abanyeshuri nibo bari igihembwe cya mbere bakajya hafi no kukirangiza mu buryo bw'imbonankubone kandi bari imbere ya mwarimu. Tukaba twafashije gusubiramo neza ayo masomo twifashishije radiyo na televiziyo ndetse n'ubundi bw'ikoranabuhanga. Reka dusubire ku gihembwe cya kabiri cyangwa se tureba n'amasomo buryo ajya gora abana kuyumva cyangwa se agora abarimu yumvikanisha buri birabizi mu kwigisha hari isomo bazifate harimo ageraho akaryigisha mbere y'amezi 40 akabiri bumvikanye ariko hari n'ibyo mwarimu yigisha bikagera ngo mbese ayigarukaho nyuma ngombwa agakoresha ingendo shuri cyangwa se kujyanira abanyeshuri bose ibintu runaka arimo kubigisha bibera cyangwa se bibarizwa kugira ngo barusheho kumva neza ibyigwa niyo mpamvu rero cyafashe gahunda yo kuvuga ngo reka turenge ibyo twarimo dusubiramo ibintu bya mbere ahubwo tunarebe n'ibindi biteganyijwe ibihembwe biri imbere mu nteganyanyigisho kugira ngo urugendo rw'amashuri rugere rwasomererwa ibyiciro byose by'amashuri abana bazaza bafite andi masomo yabunganira cyangwa se n'abandi barimo muri rusange bazaza bafite amasomo yakwifashisha nk'amasomo ntangarugero na graduation yabafasha mu gutegura neza cyangwa se mu gutandika neza amasomo yabo cyane cyane ko twanabonye ko n'izo gahunda turimo tutarimo planning cyangwa se gukomeza gufasha abanyeshuri mu gihe akirimo buryo bwo gushyira korona virus ntabwo ibyo turi gukora biri kugira inyungu abanyeshuri gusa abarimu baraduhamagara kandi bati iriya somo ryo ryahapfuye iriya somo ntabwo tuzazi uburyo natanga urugero bumvikana rufasha abana bose bikangura kubona none biramfashije ndetse bikaba bya bindi n'umukino w'umuhanga tuwe urwego rw'isi bikanyabuza kuzuza kuri stade kureba imipira yandi makipe yakinnye nubwo bazikariye muri stade imeze gutya bivuze ko rero mu by'ukuri duhitemo gukoresha birimo no kugirira akamaro abarimu mu bijyanye n'imyigishirize icyo bategura amasomo ndetse n'uburyo bagatambuka ndetse buzaba n'uburyo tuzanashimangira tukanakomeza no kudufasha kugura abarimu hirya no hino.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Sanga, turaganira na Bwana Ndayambaje Irene, umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda. Turavuga ku burezi mu Rwanda muri iki gihe cy'ikiza cya COVID-19, ingaruka cyateje, ingamba zafashwe, ishusho rusange yabwo mu gihugu kuri ubu n'icyerekezo cyabwo mu gihe kiri imbere. Reka dufate akaruhuko gato, turagaruka mu kanya.
Baramukije bakunzi namwe banyonyi bijwi rya Amerika. Ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga, naho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Birumvikana ko ikiza cya COVID-19 cyaje gitunguranye. Mu kanya gato turagaruka ku ngamba z'igihe kirekire, ariko reka tubanze tuvuge ku guhuza urugero rw'ubumenyi bwatanzwe bwahawe abanyeshuri hirya no hino mu gihugu muri icyo gihe cyose umaze kumbwira.
Nk'uko nawe ubivuze, iki cyorezo cya coronavirus mu by'ukuri cyaje nacyo gitanga n'amasomo. Amasomo yuko mu by'ukuri abantu bose tutari ku gipimo kimwe mu bijyanye n'iterambere cyangwa se no kuba twasingira rya koranabuhanga. Ibyo rero bikazana ikinyuranye kuko nawe ubyivugiye. Uyu munsi dufite umwana by'ukuri uri mu cyaro udafite televiziyo, ku bw'ibyo irimo gutambuka kuri televiziyo ntabwo abizi ntabwo abibona. Ariko dufite n'uw'i Kigali cyangwa se no mu yindi mijyi iwabo afite televiziyo, uyu munsi akaba arangariye mu bindi. Akaba ari nayo mpamvu mu by'ukuri no muri urugendo turimo abantu ba mbere bagomba kudufasha ni ababyeyi. Umubyeyi akamenya yuko isaha yo kwiga umwana yiteguye kwiga, ko mu gihe cyo kwiga umwana yakurikiranye ibyo mwarimu yigishaga, umwana yakoze imyitozo mwarimu yatanze, ndetse ko n'umukoro mwarimu yasize yawukoze. Byumvikane rero ko mu by'ukuri nk'uko umwana abibonye ukwezi kwa gatandatu yewe ndetse n'ukwezi kwa karindwi buriya twashoboye gukora ntabwo atangiye gukorwa ukwezi nashimira tugeza amaradiyo mu miryango itishoboye hirya no hino mu gihugu. Twatangirije kugira ngo tugikorwa mu karere ka Rulindo ariko cyane nako mu bindi turere. aho mu byukuri imiryango idafite umuriro w'amashanyarazi, imiryango igenzwe no kubona icyo nakwita ifunguro rya buri munsi, ntabwo abyimugendeze mu makatekereza cyangwa nacyo ntabwo mbyemeza n'amashanyarazi yaho, kandi atubwira ati njyewe ikintu cya mbere mu gushakira umuryango wanjye ibiti. Niyo mpamvu rero twabashyikirije amaradiyo akoresha imirasire y'izuba, kandi aho twatangiye iki gikorwa abana bishimiye mu by'ukuri ubufasha. Ikindi kintu kinakomeye ni uko mu by'ukuri muri ibyo tukaba dukora byari na ngombwa yuko n'izindi nzego zidufasha mu gutangaza ndetse no kumenyekanisha ingengabihe. Dore ko kugira inyakiramajwi cyangwa se televiziyo ni ikintu kimwe, ariko kumenya ngo ishuri ryanjye cyangwa ishuri ryigamo riri gasangahe irigira kuba umurongo wa radiyo cyangwa se wa televiziyo, mujye mubibona ko buri cyumweru bitangaza ingengabihe twanafungiye hanini kudahindagura cyane kugira ngo abantu bamenyere amasaha isaha y'amakuru n'isaha iyi n'iyi. Umwana akamenya ko isaha iri kwiga ari isaha runaka kuri radiyo n'isaha ya televiziyo, ariko nk'uko twabiganiriye kugira televiziyo ni kimwe, kuba n'abiteguye kwiga ni ikindi, ariko twanabonye n'indi mbogamizi yuko hari abana cyane cyane abatoya bigoye kuba bakwigisha batari kumwe n'undi muntu uri babafasha. Umwana wo mu wa mbere w'amashuri abanza uyu munsi nibwo yari agitangira kwiga no gufata ikayi n'ikaramu gutangira kumenya kwandika. Kwigira rero kuri radiyo birasabwa ko mu by'ukuri aba ari kumwe n'undi muntu umufasha. Hari imiryango rero dufite ifite ababyeyi batagiye mu ishuri, uburyo n'umubyeyi aratubwira ati se namenya nafasha iki umwana wanjye, ariko muri iyo miryango hari n'ibura dufite abana bakuru wenda biga amashuri yisumbuye cyangwa se kaminuza, aho hafi bashishikariza ko mu by'ukuri bafasha abana bagenzi babo cyangwa se barabona babo kugira ngo n'igihe urugendo rw'amashuri ruzakurikirirwa nubwo tuzagomba gusubira inyuma kujya kubona abana bose kandi tubashyire ku gipimo kimwe n'ibitaro bivuze, ariko niba uri umwana nawe azajya hari ibyo yabashije kumenya.
None se Bwana Ndayambaje, iyo ntera iri hagati y'abanyeshuri bakomeje kwiga n'abataragize ayo mahirwe bizagenda gute? Bamwe bazimuka abandi batakaza umwaka ku mpamvu zitabaturutseho?
Aya ni nayo mpamvu nk'uko mwakomeje kubyumva Minisiteri y'Uburezi ibisobanura ko mu by'ukuri umunsi amashuri yavuze ko agiye kongera gusubukurwa bizaba ngombwa ko mu by'ukuri dusubire aho twari tugereye, andi magambo tuzashyira mu gihembwe cya mbere kugira ngo tutagira umwana tuvuga yuko mu by'ukuri agiye kuzishwa amahirwe kubera yuko ibikoresho by'ikoranabuhanga atabifite, cyangwa se ngo tuvuge yuko wa wundi ufite bya bikoresho by'ikoranabuhanga yabashije kubyifashisha yiga kandi ashobora kuba yarimo yirandaje. Ibyo bituma mu by'ukuri rero dusubira inyuma tukavuga ngo na wa wundi wari ufite bya bikoresho ese ntabwo yabaga yicariye yabona ibintu bitamukomeza imyitozo ntayikore, cyangwa se hejuru yo kubireba ariko ntashobore kubifata ndetse no kubikemura. Tugiye nk'umuntu uri mu by'ukuri urugendo rw'amashuri mu ishuri kwirwa abana bose tugiye mutuye abanza kwishyura ibipimo
muvuze ku isubukurwa ry'urugendo rw'amashuri murateganya iki?
Tugiye guteganya na tumwe by'ukuri kugira ngo abana bige hari iby'ingenzi bigomba kuboneka, niyo mpamvu nk'uko mwabibonye ibitangazamakuru ibipimo bigenda bitegurana kugira ngo abarimu ndetse n'ibyo bakoresha ibizamini kugira ngo nk'uko Minisiteri y'Uburezi iyo mwize navuga izindi nzego kandi bigatinda aho twabonye inkunga nyinshi muri banki y'isi tukanabona mu by'ukuri ubufasha ibindi turimo kubaka hirya no hino mu gihugu, ibyumba by'amashuri birenga 2022 akaba ari ibyumba by'amashuri byinshi byubatswe muri iyi myaka ya mbere. Ibyo byumba by'amashuri byubatswe bije bije gukemura ibibazo bibiri, ikibazo cya mbere ni ikijyanye n'ingendo ndende, ikibazo cya kabiri ni ikijyanye n'ibicucike by'amashuri. Uko rero tugiye kubaka amashuri mashya hari abana bakoraga ingendo ndende cyangwa se tubaka ibyumba by'amashuri mu mashuri yari asanzwe tugabanyije tugendere iyo gahunda yo kugira ngo tugabanye umubare w'abana benshi bari imbere ya mwarimu birumvikana ko dukeneye abarimu bazigisha kuri aya mashuri. Kimwe rero mu myiteguro yo kugira ngo tuzasubukure neza ingendo z'amashuri gushakisha abarimu babishoboye kandi bajyanye n'umubare w'ibyumba by'amashuri, niyo mpamvu zo kumwabyumvise bwa mbere mu myaka navuga icumi irenga igiye kwinjiriza icyarimwe mu mwaka w'uburezi abarimu bagiye kurenga 2028. Ikirenze icyo ngicyo rero cyo gushaka abarimu ya gahunda yo kugira ngo twitegure urugendo ruganisha gufungura amashuri nk'uko ikirenze cya korona virusi kuko gikomeza kwiyongera kiracyahari. Niyo mpamvu rero nk'uko mubibona hirya no hino natwe amashuri ntabwo amashuri yacu yicaye, amashuri agomba gushyirwaho ibikorwa remezo bifasha muri gahunda yo kwirinda icyorezo cya korona virusi, hakubakwa icyo umuntu afite ubukarabiro mashuri tugakora ku buryo nazo afite amazi n'ibura by'amazi bituga cyo kugira ngo bibike amazi abana batazifashisha cyane cyane ko mu buryo bumwe bifashishwa cyane pasha icyorezo ari gukaraba intoki kenshi kandi n'amazi ariko ubwo byinshi mu biturire birimo ngeni bita kwa gatanga kumenya ibijyanye n'abarimu ibijyanye n'ibikorwa remezo by'amazi mashuri ndetse no kureba uburyo twanakomeza gushakisha imfashanyigisho zakomeza gufasha abana byasunikira ibigendo by'amashuri ariko bakiga bakaniga neza ku bifuko bya risanzwe.
Uti kubaka ibindi byumba by'amashuri kugira ngo umubare w'abanyeshuri bicara imbere ya mwarimu ugabanuke biramutse bigenze gutyo ni ukuvuga ko mwamwitegura ko basubira mu mashuri ibyo byazana n'izindi ngamba nko gupimwa mbere yo kwinjira mu ishuri.
Ibyo ngibyo byo ntabwo tuzabigirwamo inama n'inzego zigaragara z'ubuzima ndetse n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu. Icyo turimo kuvuga ni uko nk'uko nabisobanuye icyorezo cya coronavirus ntabwo kigiye gucika uyu munsi. N'ikindi kandi ingamba zo kurwanya covid nk'uko mwanabibonye burazanafashije no kurinda izindi ndwara abantu bari basanzwe barwara, indwara zikomoka ku mwanda, indwara zikomoka ku mwicyo. Avuga ko mu by'ukuri rero ibingibi ni ibintu bifite kuri twize ko ntibyo tudasegera kwiga, ari nayo mpamvu ibikorwa remezo bikenewe ku mashuri kugira ngo bifashe abana ndetse n'abarezi bari mu mashuri. Naho ibijyanye no kuvuga ko abana bose bapimwa cyangwa se n'abarezi hari uburyo nabo basabwa kubitwara mu mashuri yarasubikiwe, ibyo ni ibintu bizatangazwa igihe kigera kandi n'inzego z'umubasha.
Naho abanyeshuri bafite ubumuga butandukanye nko kutabona cyangwa kutumva bo bazisanga he muri izo gahunda?
Barakoze cyane. Abo nabo twabatitejeho abitewe n'ubumuga bafite burezi n'ubuntu bwinshi, ariko aha ngaha bundi amasobanura ubufasha bw'umwihariko twahaye abana bafite ubumuga. Mu nyigisho zacu dutanga uyu munsi kuri radiyo ndetse wenda by'umwihariko kuri televiziyo, abana bafite ubumuga bwo kutumva bakurikira amasomo yo kuri televiziyo bahagaze ku nzu kuri sitasiyo zeru abatemeye. Bano batemeje rero ni bwo nagufasha kugira ngo bazane inyigisho zo gutambuka neza aba bana bafite ubumuga bwo kutumva ntibashobore kumenya ibirimo kwigishwa cyane cyane mu gutambuka kuri televiziyo. Ariko tunafite n'abana buriya bafite ubumuga bwo kutabona, bareba na mikigo bafite ubumuga rero bwo kutabona badashobora kubona mu by'ukuri ibiri kwigishwa kuri televiziyo, kandi n'ibi bitabo bisanzwe cyangwa se n'izindi mfashanyigisho zisanzwe badashobora kuzisoma cyane ko basoma inyandiko zo mu buryo bwa Braille. Buriya twatangiye nabo kubafasha duhereye ku bana mu mwaka wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu ndetse no kugera mu gatandatu, aho twabashikirije ibitabo cyangwa se imfashanyigisho z'amasomo y'ingenzi, isomo ry'Icyongereza, isomo ry'imibare ndetse n'Ikinyarwanda bicace mu buryo bwa Braille. Twarabashikirije hirya no hino, akaba rero mu by'ukuri ari urugendo rugikomeza kugira ngo gikomeze gifashe aba bana. Birumvikana ko hari ababa bafite ubumuga bikomeye cyane cyane mu gufata ibitutsi, byo bisaba ko mu by'ukuri aba bana bagira ubufasha bwihariye bagenerwa. Niyo mpamvu icyo twashoboye gukora ni uko nibura twagennye imfashanyigisho zafasha ababyeyi babo kubafasha nabo kugira icyo bakwiyungura bakiri mu rugo. Avuga ko mu by'ukuri rero aba bana nabo batekerejweho n'ubushobozi buhari ndetse no mu mwihariko turimo gukoreramo ibintu bya coronavirus.
Tuvuge gato ku barimu n'agahimbaza musiki bimeze bite?
Navuga ko ku barimu bahembwa na leta kuba barimu amashuri ya leta ndetse n'afashwa na leta kubyo amasezerano bakomeje guhembwa umushahara wabo ndetse n'uko byose bariho kugeza uyu munsi tuvugana. Wenda barimu mu mashuri yigenga niho hagiye haba itandukaniro bitewe n'ubushobozi bw'ibigo cyangwa se n'amasezerano bafitanye. Ariko icyo minisiteri y'uburezi yashoboye gukora ni uko yashyizeho icyo umuntu yakwita ikigega, aho amashuri yigenga ashobora kugana akaba yagifasha kugira ngo abone ubushobozi yafasha gukomeza gukora ndetse no kwita by'umwihariko abakozi bayo muri iki gihe cya coronavirus.
Ibyo binyibukije ko hari abanyeshuri badashobora kwishyura minerivari kubera ko ababishyurira bagiye batakaza akazi cyangwa amafaranga binjizaga akagenda agabanuka. Hari ingamba mufite zo kuborohereza kwiga batishyura cyangwa gutanga inyunganizi ku biga mu mashuri yigenga kugira ngo bashobore gukomeza amashuri?
Urakoze cyane. Ikintu cya mbere twavuga ni uko mu mashuri ya leta aho tuyafite hirya no hino cyane cyane mu burezi bw'amashuri
gusubira inyuma umwaka umwe ni munini bwana ndayambaje ubu hagiye gukurikira wiki
icyo kandi ndamuka mu gikore bashinzwe uburezi kandi atandi kugira ishinzwe kugira ingero y'urwanda bindi kandi mu gikore ndi mato na za kicano ni mpamvu na nyinzi ibyo kuba tugomba kunoza hagataha bijyanye n'imfashanyigisho bijyanye n'imfashanyigisho bijyanye no kurushaho gutegura neza urugendo rw'amashuri mu gihe rwazabarusubitiye uko rizagenda bijyanye no kurushaho gutekereza ibyafasha mwarimu mu kwiyungura ubumenyi cyangwa se no kumugira ubunyamwuga birushijeho cyane ko murasanzwe muzi yuko buriya dufite amasitati nshya agenga abarimu yasohoka itariki ya 16 2023 hari byinshi biteganya bigomba kunoza cyangwa se bigomba gushyirwa mu bikorwa hari uko rero mu by'ukuri natwe ubwacu ibindi hari byinshi dukora bigamije kugira hari politiki hari ingamba ziriho ariko hari n'ibindi abakunda gutekereza kandi atari kuvuga ngo ni ibyo turimo gutekereza bijyanye n'umwaka w'amashuri umwe y'ibiri imbere ahubwo nk'uko icyerekezo cy'igihugu nacyo kiba cyubatse ubu ngubu turi kureba icyerekezo 2025 aho ngaho naho tuba tugomba gutangira kuhatekereza kubera ko dufite haba iyi coronavirus yatweretse yuko inzego z'ubuzima z'igihugu zose zaba ku isi haba no mu Rwanda by'umwihariko bigomba guhagarara mu buryo bitakagombye kuzongera guhungabanywa n'icyorezo nk'iki ndetse n'urwego rw'uburezi narwo rwagira imbaraga hari ikintu mu cyongereza afite ngo repudiye ikindi kintu cyaza icyo ari cyo cyose ni ibihe bisubizo dufite ku bibazo nk'ibi ngibi cyangwa n'ibindi byaza bishobora gukoma mu nkokora uburezi hanyuma ko rero bari mu mwanya mwiza w'itara ikena muri kandi hamwe byari igihe gito cyangwa se igihe kirekire
wigeze kuvuga ku masomo iki kiza kizasigira uburezi bw'u Rwanda uretse ingamba wavuze haruguru mu kanya hari ibikorwa nyirizina bifatika mwatangiye umuntu yavuga ati na nyuma ya COVID-19 ibi bizakomeza mu burezi bw'u Rwanda
navuga wenda ibintu bibiri ikintu cya mbere ni uko tugomba kurenga kwigisha ikoranabuhanga urabona ko tujya dusanzwe tubyigisha tukanashyiramo imbaraga ariko noneho ni ngombwa yuko dushyira imbaraga mu kwigisha twifashishije ikoranabuhanga kandi ku byiciro byose by'amashuri kugira ngo uyu munsi n'uburyo banking cyangwa se business zakorwaga umuntu yagomba guhereza undi amafaranga mu ntoki atagomba kuva aho ajya akajya ahandi kugira ngo agire ibintu runaka abona urabona uburyo business yahise igihindura isura cyangwa se yashyize imbaraga mu buryo bw'ikoranabuhanga natwe rero tugomba gutera intambwe tukarinda twigisha ikoranabuhanga ahubwo tukigisha twifashishije ikoranabuhanga cyangwa se tukiga twifashishije ikoranabuhanga icyo ni ikintu cya mbere twize ikindi kintu cya kabiri twize ni uko byanga byakunda uruhare rw'umunyeshuri ari ingenzi mu bijyanye n'ibimukorerwa uyu munsi tuvuga aho umunyeshuri yicaye niwe uzi ko hari icyo yize cyangwa se ntacyo yize niwe uzi ko mu by'ukuri ibirimo gukorwa ari icyo byanunguye cyangwa se bitagize icyo byumva tukavuga mu by'ukuri nk'uko twabivugaga n'ubundi binateganyije umuteganyi ishingiye ku bushobozi inkunga cyangwa se izwi cyane nka CBC curriculum buriya inateganya cyane ko uruhare rw'umunyeshuri ari ingenzi ariko hari igihe byavugaga mwarimu ntabyumve umubyeyi ntabyumve neza cyangwa se n'umunyeshuri akavuga ati buriya no kwiga kwanjye gushingiye ku kuvuga ngo mwarimu yaje mu ishuri hari ibyo yanzaniye ndatahanike ngiye ariko uyu munsi aho umwana wicaye iwe mu rugo cyangwa iwabo mu rugo niwe uzi ko iki gihe aricyo yiyemeye cyangwa se murimo kumukorerwa hari icyo ruzinzikamo urwo ruhare rw'umunyeshuri wo kurushyira hagati aricyo twita runner-centered approach cyangwa runner-centered pedagogy ni ikintu twabonye ko tugiye gushyiramo imbaraga abanyeshuri bakarushaho kumva yuko ari bo ba mbere bagomba kumva ko ibintu bikorwa byose haba mu ishuri ndetse no mu ishuri ari bo bishingiye
ariko ibyo bintu bwana ndayambaje bizitabirwa n'abanyeshuri bake bafite ubushobozi twigeze kubivuga kubera ko ni bangahe se bafite ubushobozi bwo kubona imiyoboro ya internet cyangwa se za mudasobwa bakoreraho mu Rwanda ntubona ko umubare munini w'abanyeshuri mu Rwanda udafite ayo mahirwe
niyo mpamvu nk'uko nabigusobanuriye mu kanya natwe turi muri gahunda yo kurera ngo haba mu gihe gito ndetse na cya cyerekezo kirekire 2050 nk'uko nabivuze ibintu bigomba kuba bimeze bityo ni izihe imbaraga twashyiramo haba ku ruhande rw'amashuri haba ku ruhande rwa minisiteri zindi dukorana na minisiteri y'ibikorwa remezo haba minisiteri ishinzwe ikoranabuhanga na inovasiyo izo minisiteri zose ndetse n'izindi zakorana kugira ngo mu by'ukuri urugendo rw'ikoranabuhanga rwihuse kugira ngo itorero rya koronavirusi ryaje hari n'indi mishinga mwakomeje kumva ijyanye no kugira simatifone muri buri muryango kugira ngo ikirori cya koronavirusi cyaje munahaye ya gahunda yo gukwirakwiza internet hirya no hino mu cyaro ya broadband kugira ngo iyi koronavirusi yaje n'ubundi hari imishinga itandukanye y'ikoranabuhanga binjiye mu gihugu ni byiza ko mu by'ukuri rero izi mbaraga zose tuzireba tukazishyira hamwe kugira ngo irusheho gufasha gushimangira cya byifuza na twese kugira ngo uburezi bwacu bukomeze gushimangirwa ikoranabuhanga
mukomeje kumva radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri Isanga turaganira na Bwana Ndayambaje Irene umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda turavuga ku burezi mu Rwanda muri iki gihe cy'ikiza cya COVID-19 ingaruka cyateje ingamba zafashwe ishusho rusange yabwo mu gihugu kuri ubu n'icyerekezo cyabwo mu gihe kiri imbere mu kanya turagaruka tuvuga ku birebana n'ingengabihe
Ijwi rya Amerika mu munsi umwe gusa uramenye amakuru ya Afurika kuri radiyo Ijwi rya Amerika buri munsi reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afurika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika adresi ni VOA radio yacu
radio Ijwi rya Amerika Bwana Ndayambaje hagiye gukurikiraho iki mwaba muteganya gufungura amashuri vuba niba igisubizo ari yego ni ryari
ndakoze cyane icyo twavuga nuko muri kuri ingengabihe y'amashuri ayihari bivuze ko mu by'ukuri icyo abantu bagomba gukomeza gukora abantu kandi bagakora uyu munsi gukomeza kumvira intego reberera kugira ngo turusheho kurwanya icyorezo cya koronavirusi gikomeza gukwirakwira hirya no hino mu gihugu hanyuma igihe inzego zitureberera zatangaza yuko bishoboka ko cyangwa se igihe cyaba kigeze cyo kugana amashuri byasubukurira urugendo rw'amashuri birumvikana n'uburyo amashuri agomba gusubukurirwamo ndetse n'ingengabihe zatangaza. Ariko uyu munsi tuvugana nta ngengabihe y'amashuri ihari, ariyo mpamvu tunakomeza n'uburyo buyoherekeza abanyeshuri bari mu ngo muri gahunda twiseye mu iteraniro nk'uko twayiganiriye tubitangira ikiganiro.
Muzakurikiza amabwiriza y'inzego zibishinzwe abanyeshuri bakomeze gukurikira amasomo mu buryo bakoresha muri iki gihe, ndabara babufite. Ariko se bitegure bate kugaruka mu ishuri mu gihe mwaba muvuze muti turafunguye?
Urakoze cyane. Icyo ni cya mbere twavuga nuko muri kuri umunyeshuri wese uri mu burezi yewe n'uwifuza kuzaza mu burezi aba agomba mu by'ukuri kugira icyo yitegura. Navuga ko mu by'ukuri rero abanyeshuri aho bari ntabwo ugomba gutekereza ko kwiga byarangiye cyangwa kwiga bitazongera gushoboka. Yewe n'abakristo ntabonye yuko basubukuye kujya gusenga kuri kondisiyo runaka. Cyumvikane yuko rero nk'uko n'ubundi abantu barimo kugenda ngira ngo mwabone ko n'ikirere kizafungurwa ibirego bigatangira kikagenda cyangwa se abakerarugendo bagatangira bakaza bagasubira ibikorwa by'ubukerarugendo hirya no hino mu gihugu bifata n'igihe kizagera cyangwa byakundi urugendo rw'amashuri bigasubira. Icyo tubasaba rero nk'uko mu by'ukuri umunyeshuri atagomba kwibagirwa yuko ari gukira cyangwa se n'ushaka kuziga agomba n'ubundi mu by'ukuri kugumana kimwe na yakwita kuba ari muri ya muyobero cyangwa se kimwe cyakwita keeping the momentum. Ubundi yuko mu by'ukuri niba biga kuko ushobora kuba arangije amashuri yisumbuye ukavuga uti n'ubundi nk'ubu yanjye ndumva nshaka kuziga kaminuza, ni ngombwa yuko rero ukibagirwa ukajya usoma wiyungura ubumenyi buzagufasha kugira ngo n'igihe uzaba wagiye muri kaminuza ibyo urimo gukora uyu munsi uzasiga pe. Ibyo bivuze nawe mu by'ukuri batibagirwa ko ari abanyeshuri cyangwa se batibagirwa yuko bazakenera kwiga. Ariyo mpamvu twiteze ko ikintu cya mbere bagira ni umuco wo gusoma. Gusoma birenze uko babikoraga bitewe n'uko mu by'ukuri ibyo twakora byose na bya bindi masomo magana atanu yuko twarimye kubera yuko ahanini umunyeshuri bizabigira mu gihari birasaba ko abanyeshuri bagira umuco wo gushaka bagira umuco wo kwifuza ibintu bitandukanye bagagira ikintu bavanamo kandi gishobora guhindura ubuzima buri munsi cyangwa ibyo hazaza. Mu yandi magambo turavuga ngo umunyeshuri ntabwo rero ari kwita ngo ibyo mwarimu yampaye ni ibyo ndagenda mbishyire mu mutwe nawe mpaga mbishyire ku rupapuro. Umunyeshuri agomba kwigira kuzakemura ibibazo bye n'ibibazo by'igihugu cye cyangwa se cyasubiye. Ibyo ntabwo byasaba ko umunyeshuri adasama cyane cyangwa adafite ubushobozi bwo gukora ibintu bitandukanye ngo agire ikintu cyihariye avanamo. Umuco wo gusoma rero nicyo mwito cya mbere kuyatoza. Ikindi cya kabiri nuko tugasaba kugira indangagaciro bikwiriye aho bari uyu munsi. Yari ngo bitewe n'uko uyu munsi ushobora kwitwara nabi bikanakugiramo yuko n'igihe urugendo rw'amashuri zasohokerwa ubu uzibona yuko hari ibintu bitega kuri uwo munsi bizatuma utagendana n'abandi. Ariyo mpamvu nk'uko twakomeje kubivuga bisaba ko abanyeshuri birinda ingeso mbi muri iki gihe bakirinda mu by'ukuri ko bakwishora mu bikorwa byakwangiza ubuzima bwabo ibiyobyabwenge by'umwihariko ibintu bijyanye n'ubusambanyi ariko ibyo byose mu gihe babigiyemo byo bishobora konona ubuzima bwabo bikazana kuma n'igihe urugendo rw'amashuri rwakurikiye ugasibona neza aho bakagombye kuba bahagaze muri icyo gihe.
Abarezi bo bitegure bate?
Urakoze cyane. Mwarimu nawe ntabwo ugomba kwibagirwa ko ari umwarimu. Birumvikana ko mwarimu ujya kubona n'umwanya abonye mwiza wo kugira ngo anoze amasomo ye, ni umwanya mwiza abonye wo kugira ngo nawe mu by'ukuri yiyungure ubumenyi. Cyane ko umwarimu uyu munsi ushobora kugenda agaravuga ati ngiye ndi mu kiruhuko kandi atari ikiruhuko turimo. Rero mu gitondo azaza ahure n'ab'abanyeshuri bagize amahirwe yo kubona ya masomo twigisha kuri interineti bagikoze gufukumbuzi hirya no hino. Mwarimu rero uzigisha abanyeshuri we atarigeze yigira muri ubwo buryo cyangwa se ngo anakurikirane ibyo twatangazaga bizamugora kugira ngo abanyeshuri mu by'ukuri ashobore kubafasha. Niko kubuza mu ishuri ugatangira gusobanura ibintu abanyeshuri bakavuga atari ibintu kuvuga twebwe twasomye ibi ngibi akabura ibyo kubivuza. Turavuga ngo rero umwarimu nawe uyu munsi ntabwo ari mpamvu yo kugira ati yewe reka nigire mu bindi bitari uburezi nigire mu buhinzi nubwo bitabujijwe cyangwa se avuga ati nibagiwe no kubona umwarimu ngiye icyo gukora uyu munsi ugiye kubyanya. Oya, hari byinshi binateganyijwe muri repoti y'abarimu bakuze afite kugira ngo umwarimu aze ku ntera imwe ajya ku yindi hari ibyo azajya asabwa.
kimwe cya mbere tunashimangira ikijyanye no kwiyungura ubumenyi bwa kinyamwuga mu buryo bukora icyongereza nicyo twita continuous professional development. Mwarimu rero ushobora kuba waragiye uyu munsi akamaze amaze aya mezi yose nta kintu yiyunguye navuga yuko arimo arasigara ejo mu gitondo hari ibyo azasabwa mu mwuga we n'adashobora kubitanga adazatera imbere kandi bivuze kudatera imbere mu mwuga bigaragara yuko bari kujyana n'ibyo.
Ibi bintu byose tumaze kuganira biri ku bitugu by'urwego rushinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ubereye umuyobozi ushingiye ku byo twavuze ko ari amasomo icyorezo cya COVID-19 gisigiye urwego uyoboye n'ibyo mwabonye ni ubuhe bwunganizi urwego uyoboye rukeneye kugira ngo rusheho kwitegura neza ibihe biri imbere.
Abaza cyane nabo bapiye munsi icyo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda re ntabwo twigeze dusaba ubufasha ngo tuyigure yewe navuga yuko yaba ibitekerezo twagiye dutanga ndetse n'imbogamizi zagiye zigaragara inzego zidukuriye n'izindi nzego dukorana zose twagiye dukorana umunsi ku wundi icyo twifuza by'umwihariko turacyifuza ku babyeyi turacyifuza kuri sosiyete kugira ngo mu by'ukuri muri urugendo turimo dukomeze gufatanya. Iki ni cya mbere twifuza ntitangize bisaba cyane cyane abagenzi b'inzego no kugira ngo uyu munsi abana bari mu biganza byabo abazirikane kandi babakurikirane. Mwarabyumvise ko hari abana bamwe na bamwe bagiye bava mu miryango bitewe n'uko hari ibibazo runaka mu miryango ababyeyi batashoboye gusubiza cyangwa se yabyaye babuze umwanya wo gukurikirana abana abana bamwe bakaba baravuye mu miryango bakaza mu muhanda n'ibindi. Hari ingamba zihari mu nzego zitandukanye kugira ngo abana bari mu mihanda basubire mu miryango. Twakora mu by'ukuri rero kugira ngo ntacyo dutange uburezi ni uko uburezi tuzabutanga abana bari ku mashuri. Ni ngombwa rero ko mu by'ukuri kuko ni nanone bigarutse imyitwarire ikwiye y'abana uyu munsi iri mu biganza by'ababyeyi iri mu biganza ya sosiyete. Umwana iyo asohotse mu gipangu cyangwa avuye mu rugo ni hakatira aho ngasanga aho ngaho agiye bari gucukura abibashyira aho ngaho bari mu byayi n'ibindi. Nubwo umwana ashobora kugira ikintu ajyamo ariko imirimo ishobora kuba yakura umwana ishuri cyangwa se ibintu bishobora kuba byatuma umwana ata umurongo ibyo ni ibintu byo kwamaganwa kandi ni ibintu twifuzamo ubufatanye n'ababyeyi ndetse n'ibindi nzego rero biba bitewe n'uko mu by'ukuri twebwe nk'abashinzwe uburezi birumvikana yuko uburezi tubuha umuntu waje ku ishuri kandi niyo mpamvu rero twifuza yuko umwana yarindwa ibyamujyana ku ishuri kandi n'igihe urugendo rw'amashuri rwakurikizwa twifuza kuzabona abana bose bagaruka ku mashuri yewe n'abana bazaba bageze igihe cyo gutangira ishuri cyane cyane umwaka wa mbere w'amashuri abanza nabo twifuza kuzabona ku ishuri. Ibyo rero mu by'ukuri bizashoboka ari uko abantu bafatanyije bitewe n'uko natwe turamutse dukoze ibyo dufite mu nshingano tugategereza abanyeshuri ntitubabone ntabwo ku rundi ruhande hari ibyo tuba dufite mu nshingano tutashobora gukora kandi uzarugamba ari kugira ngo abana bege ku ishuri aricyo twita drop out abana bege gusiba abana bege gukererwa abandi bari kugira ingeso zishobora gutuma ziba zihabanye n'umurongo ngenderwaho mu mashuri. Ibyo ni ibintu muri kuri twarwana nabyo cyangwa se twahangana nabyo hanze y'ishuri hanyuma natwe nk'abashinzwe uburezi ibyo dufite tukabikora kandi tukabikora mu mashuri. Gufata abana rero abakurikirana uzafasha abana kugaruka ku mashuri nicyo kintu gisaba uyu munsi inzego zitandukanye dukorana cyane cyane ababyeyi n'inzego ziba.
Bwana Ndayambaje Irene umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda. Twaganiraga ku ngaruka z'ikiza cya COVID-19 ku burezi bw'u Rwanda, ingamba ziteganijwe n'uburyo abanyeshuri n'abarezi babo babyitwayemo muri iki gihe. Ndagushimiye cyane kwitabira ubutumire bw'ikiganiro muri Sanga hano ku Ijwi ry'Amerika.
Nakoze cyane turabashimiye.
Inshuti mwese muduteze amatwi, reka namwe mbashimire gukurikira iki kiganiro. Nongera kwisegura ko tutabashije kwakira ibitekerezo n'ibibazo byanyu nk'uko bisanzwe kubera ko natwe uburyo dukora bwagiye buhinduka. Gusa aho bizajya bidukundira tuzajya tubikora n'ubundi ijambo ni iryanyu kuri radio yanyu. Mbibutse ko mushobora gukurikirana iki kiganiro ku rubuga rwacu rwa internet kuri w3 radio yacu voa.com kandi no kuri Facebook turahari na YouTube kuri radio yacu. Iki kiganiro cyegeranijwe na Fasil Gabehu, jye mwumvaga ndi Jeffrey Mutagoma, amahoro n'amahirwe kuri mwese.
Radio Ijwi ry'Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi ry'Amerika yabaye
Stuff on your door. I'm begging, begging, I'm begging, begging my love.